kwenu, yeah. Anaocha kwenu, yeah. Aguru kwa zono.
On the beat, it's Messman.
Unu bundebe, anye bunda gulu. Aguru de na nyocha. Anocha de na nambara, anambara de na Nigeria, Nigeria de na Africa. Agruba nya kwanyi bisi, manai kulu kulu mwaneni. Ndyo manoka nene mwai, maka nwazeme nensuwe kulu ya wobo wese. Nagulani wataja, mani benji wese. Nagoladi wataja, unabete kogogonine. Obronine di na Nigeria, manogo hobo domfolo. Ngeji tunye lagolo, nyamelu njisi nagulu bisi. Agulu bisi milia tata, agulu bibu sinon ke Nigeria. Ndomo kadilima Walulu go kabanu, maka gula di goma.
I
want a kene. Our lawyer highness. You were innocent to Budako. Nigeria, Honorable Busa, Aba Mefune, Esumu Ikolobia, the President General, Agro People Senior in Nigeria. I wanna Kenekwa, the former governor of Anambra State, Mr. Peter Obi. Okute Bonine, Okute Nigeria, Oyomani Bukwanya Agolo, Keduma Kezi Oyemo, Honorable Sa, Onyebuchi Opala, Ika Agulunine, Ika Nyocha. Governor of Anambra State, Onyomani Bukwanya Agolo, Kerumaka, Honorable Sa, Ifeanyi Oji, Annie White, Ikenna Anabali Isuwanu Agolo, Onyomoga Adema O, Kerumaka, Honorable Sa, Dojukwu Ezisi. aglo de na nyota, anyota de na nambara, anambara de na Nigeria, Nigeria de na Africa, aglo banya kwanye busi, managungu bulu mwaneni, ndio wanoda de ne mwa. Maka no semene sufwe fulu ya wobo wese Nagulade higwa taja Mani venji wese Nagulade higwa taja Muna meje kobo donine Oblo dine ni na Nigeria Mano moho bodo mfono Nge jitu nye lagolo Abio Life Onine Abio Beke
adele gena ma
iba oya
kedu maka chief awon ti anya awon amako investment nigeria limited obu ko onya agolo kedu maka ono lebu living news obuchi idagolo ide monile oyo monoga adelege ma o
Agulo de na nyocha, anyocha de na nambara, anambara de na Nigeria, Nigeria de na Africa. Agulo banya kwanye bwisi, man agulo bulu mwanenyi. Nidoma noga dene mwa, makano zeme no sufwe, bulu ya wobo wesi. Nagula di hibu ataja. Mani benji wese Nagoladi hi wataja Muname teko bobo mine Bobo dine dina Nigeria Mano boho bodo mfono Nge jitu nye lagoro Nyame lundi sin agulu bisi Agulu bisi milia tata Agulu pipu sinon Nigeria ndo mo gadire mo welulu go kabanu maka gula di goma
kedu maka chief o si na ife di bo o si olesu na golo Oyama no ga delege ma o. Kedu maka chief. Tuku le du atwese do. CEO Five Star Restaurants Nigeria Limited. Tindu mo boye. Oyama ye kunyo kwa ikolo la kampala. E mo kwa. Kedu maka chief. Awakaja Oba Atule Dibia Ena Wosbo Balola Bishop Ndi Dibia Kedu Maka Mister Alukonsus Okapo Awukai Apawitenai Obu Konyago Kedu Maka Only for us, Rike. It's for Madden. I go. Where am I going to see you? Get Chief.
You go and make a Zabuna.
Pepe Kodi can an angle. Get Maka. Mr. Clement. Where are you now? Where are you? Former chairman Agro People's Union in Nigeria Onita Plant Kedu Maka Chief Sir Cosmas One of War Kosel Obu Konya Agolo Chief Sir So go ye Ono ni bonse Abu konya adolo Kedu maka Chief Ben Obi Mbuza adolo Mbuza ya ma nguze oga dele gina ma o chief benjamin okoye onwani ocha obukwa ezigbo to onye agolo kedu maka ada aguru jide ebube ọnọlẹbu nkechi ogbu efi ada dị ọla mma ọ bụkwa onye agụlụ ọnọlẹbu ifeanyi chukwu nwa ogbu efi ode jinji iso na karịsịa karịsịa n'agụlụ chipọọlụ ọkpara akụluo uno okwu onye kparịa kedu maka ije okwu agụrụ mgbe gram masta ọ bụkwa ezigbo onye agụrụ kedu maka ọnọlebu chukwu ji ekwu okwu onye jonjoloko ezi ụmụ ikorobịa na-agụrụ ịmakwa
respect ọnọlebu okechukwu basila agụnwa onye ndozi chairman kulu village committee agụrụ
anyị afụọ obodo bụ isi obodo ndọmọ ga-adịlị mma o olu na ugo gaba
unugwu ndị ebe anyị bụ ndị agụlụ agụlụ dị n'anya ọcha anya ọcha dị n'anambara anambara dị na Naịjirịa Naịjirịa dị n'Afrịka agụrụba anyị akwanye ibu isi mana agụrụ ugburu ọnwa na-enyi ndị ọnwa na ọ ga-adịrị mma maka nọze mene nsogbu ekwuru ya gbogbo wesi na agụrụ adịghị igbo ata aja mana ibe nji wesi na agụrụ adịghị igbo ata aja wụna mba echeta obodo niile obodo niile dị na Naịjirịa mana onweghị obodo m fụlụ m ga-eji gụnyere agụrụ ya melu ndị si na agụrụ bụ isi mmiri ata ata agụrụ pipu si n'ọnụ nke Naịjirịa ndị ọma ga dịrị mma welu n'ugo gabanụ maka agụrụ adịgo mma
ebuko okafọ n'ukwu n'obi na mmiri awọ na-ekwelegwu onye ejibu mbapeti malụ oti egwu hulegwu ụmụ agụlụ akwanyewu isi ee ịmọkwa dọwa